Kenya ayaa bishii May waxa ay sheegtay in dhaqsa ay u xiray suxirada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Soomaaliya. Kumanaan ka mid a qaxootiga ku nool xiradaasi ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya kadib markii hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay u ballan qaadeen in la daryeeli doono. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya in waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in la xiro xerada qaxootiga ee dhadhaab oo 30 bishan ah aan la xiri doonin, sababtuna ay tahay Soomaaliya oo qaxootiga noqonaya aan u haynin adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin. Wasaaradda oo soo saartay qoraal rasmi ah ayaa afhayeenka waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo mar ay la xiriirtay VOA. Waxaa cad in Soomaalida dalkooda dib ugu noqonaya ay wajahayaan xaalada aadminimo oo daran oo ay ku jiraan hoy la'aan, biyo nadiifa, caafimaad iyo cuntoba. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa laga soo xigtay in ka badan 34,000 oo qaxooti ah ay dib ugu laabteen Soomaaliya, kuwaasi uu badankood la dejiyey magaalada Kismaayo. Ku-xigeenka madaxa hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Jubbaland, Maxamed Nuur, ayaa waxa uu sheegay in haatan aanay jirin adeegyada bulsho ee ay qaxootiga laabanayo u baahan yihiin.
Marka dadkii nolol fiican isku dhamaystireen bay ku jireen, waxbarashay haysteen, caafimaad bay haysteen, nolol bay haysteen, ciyaalka wax u baranayay, halkan markay yimaadaan wixii oo dhanba ma jirin. Marka taasigoo ka duulayo dowladda inaayada mas-uulka dadka ee waxay go'aansatay in ka dambe la iska joojiyo.
Maamulka Jubbaland ayaa diiday inuu aqbalo waqtigan qaxootiga ka soo laabanaya dhadhaab, iyadoo uu sheegay in aanay la tacaali karin tirada qaxootiga soo noqonaya. Agaasimo ku-xigeenka hay-adda Amnesty International ee Afrika, Michel Kigari, ayaa waxa iyaduna sheegtay in Kenya ay ku qasbaysay qaxootiga inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaasi oo ay ka jirto colaad daba dheeraatay oo naftooda khatar gelinaysa oo lagu dili karo ama lagu dhaawici karo.
What we found was that the conditions pertaining in the DAB with regards to the statements that are being made, the failure to provide any alternative other than going back to
Somalia. Ku-xigeenka duqa magaalada Kismaayo, Cabdi Ibraahim Cabdi Barre, ayaa isaguna sidaasi qaba.
Wax la taaban karo oo hadda muuqda oo la caawiyey ma jiraan. Waxaa jira dadka inta soo rareen oo habeen lasoo barisiyey Dobley, habeenna la barisiyey kaamp ku yaalla Kismaayo oo hay-adda Maersk Rob la yiraahdo ay leedahay la barisiyey, kabacdina orda kala tagalay. Wax yar oo pocket money ah oo markii lasoo diray la siinayey oo waxa lagu qalday ah, waxa lagu sarreey ah, waxa maxay ahayd ee loo sheegay in wax la siinaya ah, taasna noloshoodii iyo hoygoodii iyo waxooda aan dabooli karin baahidoodii ayaa la siiyey. Wixiina waqtigii bil ama wax ka yarbay uga dhammaadeen, kabacdina waa soo farfaristeen.
Dadka dhindhaya arrintan ayaa ka cabsi qaba in qaxootiga dib u noqonaya oo u badan caruur iyo dhallinyaro laga yaabo in lagu qasbo inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Kigari ayaa waxay sheegtay in qaxootiga noqonaya qaar ay hore cagajugleyno iyo ciqaaba ay la kulmeen kadib markii ay ku guuldareysteen inay iskaashi la sameeyaan mintidinta.
There were two boys in particular whose father was killed in front of them. They were forcefully recruited into Al-Shabaab. They managed to escape after 4 months and then made their way back into Kenya. Now they are being required to go back again.
Waxay sheegtay Kigari inay jiraan labo wiil oo aabahood hortood lagu dilay oo qasab ay ku askaraysay Al-Shabaab, kuwaas oo ka soo cararay 4 bil kadibna dib ugu soo laabtay Kenya oo haddana la rabo in dib ay mar kale u laabtaan. Waxay sheegtay in cid kasta oo dib loogu celiyo Soomaaliya laga yaabo inay ciqaabo la kulanto. UNHCR iyo hay-adaha daryeelka aadanaha admnimo ayaa waxay la kulmayaan cadaadis ah inay joojiyaan hanaanka ay qaxootiga dib ugu celinayaan ilaa iyo inta xaaladda Soomaaliya ay ka soo reynayso.